Yazi bafan, zonke lezi nto enizenze bumnyameni. Nami ngiyasaba, kobe ngibuza nizoze angazi ngibone. Bazali benu bayakhala, ngapha nimithi izingane zabantu. Sathi savika ingculazi, i-COVID-19 ngapha nalimaza nyakwazi. Hlangasimuka nomoya. Yala bemkhuza bemzona, sangalalela nomboy. Hlangasimuka nomoya. Yala bemtshele ngakhona, qala kutshela sibona ngomoya. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi. Yeah. Nanguyangena uyahlobeka, sazana ungene ngempela kule kwezela. Phimisa inhlamba ukhahlele amabhodlela. Sekhipha umese usechuphe zomthondela. Esitradini umashisa ipolishi, usebenza ucrown umbombamba ngosikisa. Ufaka lokoda uyatebhisa ukholisa, ebusuku uyabamba emini uyadayisa. Hlezi kufiwa mashala, izolo bafana ngizwile badala amanyala. Hlezi nifika amahati igatolo bafana bahlezi bethatha amacala. Isala kutshela sibona ngomoya, bheka ngemanje usefela lezolo. Namalekela nempintshi ebekhona ngenkathi bemshiya bemshayaza shona. Hlangasimuka nomoya. Yala bemkhuza bemzona, sangalalela nomboy. Hlangasimuka nomoya. Yala bemtshele ngakhona, qala kutshela sibona ngomoya. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi.
I've seen it all. In my hood, some niggas want it all. Get young and need swaps, bali every day. Yala mata, when I jabuke, ngale yaka, izenzo zako. Yala mata, when I jabuke, ngale yaka, izenzo zako.
Hlangasimuka nomoya. Yala bemkhuza bemzona, sangalalela nomboy. Hlangasimuka nomoya. Yala bemtshele ngakhona, qala kutshela sibona ngomoya. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi. Nanguyangena uyahlobeka, wena sephose kahliphisa hlakazi. Asibiza phikisa shalazi, iphilise liphilise umakazi.